never, never, never trust nobody. Tungalinge, wungalinge, 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 wungalinge. Tembu mum, mina ngangithi nongani kuwe. Sizi lwami lwaziwa nguwe. Ngangithi nongani kuwe. Inkinga zami zaziwa nguwe. Manje inkinga zami zibike msami, inkinga zami zibike msami, inkinga zami zibike msami. Mina ngizotshela ubaba, khona uguqe ngedolo. Inkinga zami zotshela umdala, inkinga zami zotshela ubaba.